Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
We don't fast for pleasure. We don't fast for show. We fast with the visions in our hearts. Lazima uwe ni mtu mwenye maono ndani yako. Lazima uwe ni mtu ambaye unatarajia ndani yako. Lazima kuwe na matarajio ndani yako. Moja ya changamoto ambazo tunazo kwenye ufalme wa Mungu, watoto wa Mungu ni wazuri kwenye kuomba, ni wazuri kwenye kumtafuta Mungu wao. Lakini hayo mapawa ya kija, hiyo linguvu likija, halina cha kufanya, kwa sababu hao watu hawakuwa na matarajio yoyote. Na kuomba mbele za Mungu, weka matarajio, weka maamuzi ndani ya moyo wako. Weka expectation in your heart.
Yes.
Weka a vision in your heart. Weka a determination in your heart that from today I'm aiming to be outstanding. I'm aiming to be different.
Amen.
And the power of God is here to back me up. I collected power for 40 days. I fasted for 40 days. So I'm expecting power to set me apart. Tukiingia watu watano kwenye competition, that power I collected that month of March and April, that
yes,
power will set me apart. Tukiingia kwenye interview, that power will set me apart. Nikienda dukani kwangu, that power will set me apart. May you receive that power now.
I receive.
Hey! So the biggest mistake of the children of God, they lack expectations. Mahali ambapo hamna taraja Mungu anachokufanya. Jichange mwanangu. Nani ya moyo wako, badilisha picha huko ndani. Nimetaja hela mahali popote hapa. Nimetaja mjomba aliyeko serikalini hapa. It's not about them. It's about pictures in your heart. It's about pictures in your heart. Kwa moyo mtu uamini, alafu kwa kinywa mtu anakiri, atakupata. Sasa naomba nikwambie something that I learned today. This is a new thing. I also learned today. Ni hivyo watumishi. Wakati mwingine unaweza ukawa moyo wako hauna bado picha ya vile utakavyokuwa. Can I tell you something? Learn to teach your heart by the way you talk. You talk until your heart accepts it. You keep on saying, I'll be outstanding. You don't know how you'll be outstanding, but you keep on talking. You see, learn to teach your heart, I will be rich. I am rich person. I am a great person. I cannot be ordinary. I am expected to do wonders. Teach your heart. Listen, people. Teach your heart greater things. Ha! Sometimes unaweza ukawa umeenda mahali kunegotiate bei ya kitu. Ni mfano mpesi ni mambo ya real estate haya. Umeenda kunegotiate property ambayo unaona kabisa kuna watu wengine mwenye property yake anakuambia hivi, hii property kuna mchina amekuja hapa, ametaka nimuuzie. Mimi nakwambia hii ni dola milioni ngapi? Wewe unasema dola hiyo. Hiyo hela hatuwezi kupokea. Teach your heart. Because your mind, nikuambia moyo wako, ninapozungumza moyo sizungumzi wewe unaosukuma damba. I'm not talking about cardio heart. I'm talking about mind heart. Because when I say teach your heart, I don't mean you teach your cardio heart. It's already know what to do. It pumps blood. What I talk to you here is mind heart. So, rather I should say teach your mind. Teach your mind. Teach your mind that doesn't matter what people are saying. This building, we are taking it. This building, we are taking it. Sikiliza, sometimes inaweza isitoke moyoni kuja mdomoni. Sometimes itoke mdomoni kuingia moyoni.
Amen.
Unasikia nachosema? Unasikia nachosema? Kila ukicheki picha, namna utakavyoweza kuwa umekaa hapo umesema hivi, mimi siku moja nitafanya tu kazi na rais. Atatokea rais atakayefanya kazi na mimi. Yupo tu rais atatokea kwenye nchi hii,
yes,
atakayefanya kazi na mimi Bennett.
Yes.
Hiyo ndio vision yako. Na kila ukikaa moyo wako ukijiangalia, sina kadi ya chama chochote, kwenye chama chochote hamna anayenijua, huko kwenye makada mimi sipo, yani sina anayenijua. Sina mjomba wala shangazi wala aunti wala uncle. Kwetu hakuna grandmother wala grandfather aliyekuwa serikalini. Lakini kuna namna tunataka ukuu. Anaya kuona nikiwa mkuu. Basi Mungu, mimi ndio niwe wa kwanza huko kwetu. Hii watoto wetu wakasema tuna uncle wetu pale.
Yes.
Tuna aunti yetu pale. Unaonaje hiyo mtumishi? Kwa hesabu za kawaida inakataa.
kwa namna ya kibinadamu inakataa. Kumbuka hatumuombi Mungu ili tuyapate ya kawaida. Hatumuombi Mungu ili tuyapate ya namna ya kibinadamu. If God will be involved, it should be something beyond human expectations. Now, kwa hali ya kawaida it is impossible. Then what should I do, Pastor? What should I do? Then you start to teach your mind. You start to teach your heart. You talk to your heart. See, listen. Sometimes you don't confess to get things. You confess your heart to accept. Kwa sababu aonavyo mtu nafsini mwake.
Yes.
Ndivyo atakavyo kuwa.
Amen.
So unaweza kwa unasema na sivyo ulivyo moyoni. Sikiliza, wengine wanasema pastor tumeconfess sana vijawa. Confess paka moyo wako ukwambie tumemaliza.
Yes.
Tumechukua.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
I learned this from David. This man alipofika akaanza kusemesha watu. Huyo ni nani? Alipofika kwenye vita akaambia ni Goliath wa Gati ambaye amepigana vita tangu utoto wake. This man is skillful of war. Wakampa CV ya Goliath. The man David. Nani ya moyo wake? Sema this is a cheap business. Lakini hakuna anayenijua. Who will take me to the king? Kaka zake ndio kwanza wanampiga vita. So there is no way David could go to the king. Biblia nasema akaendelea kusema mpaka maneno yale yakamfikia mfalme. Mtumishi, sema mpaka maneno hayo yamfikie mfalme.
Amen.
Naomba nikwambie wakati anasema kuna wakati alikatishwa tamaa. Kuna wakati watu walimpuuza. Kaka zake wa damu walimwambia wewe una kiburi. Unapenda sifa. Rudi nyumbani. Kaambia kaka, tuna nini mimi na wewe? Sijawajia nyie. Chakula chenu kile pale. I have another agenda. Kuna kitu nimekiona hapo kama cha kwangu. Nikupe mtonyo mtumishi. Kuna saa unaweza ukatumwa tu kupeleka chakula. Ila ukikuta kitu kinachofanana na wewe, usiondoke mapema. Zunguka hapo. Zunguka. Daudi akaendelea kusema sema. Yeye anasema paka yale maneno yakamfikia mfalme. Maneno yanasafiri. Yatakuletea investor kutoka Canada. Maneno yanasafiri. Endelea kusema. Wind is around. It has a way of taking what. Paka leo hii hatuna mtu aliyeambiwa. Biblia inasema Shemai akayachukua maneno ya Daudi akamwambia mfalme. No, the Bible says maneno yakamfikia mfalme. Yalimfikiaje? Mimi na wewe hatujui. Keep talking. Pastor Christo ya Kilome anapenda kusema hivi. When you get the hold of the word, keep saying it. Don't stop talking it. Keep saying it. You know why you should keep saying it? According to the Bible, the Bible says, in the city of Ephesus, so mightily grew the word of God and prevailed. So the word has to grow and then prevail. If the word does not grow, it cannot prevail. So you have to speak the word. You have to talk the word until the word grow. When the word grows, it normally prevails. Kiswahili nasema hivi, neno la Mungu likazidi na kukua. Kwanza nasema hivi, neno la Mungu likakua na kuzidi katika mji wa Efeso. Kwa hiyo neno linatakiwa likue. So you keep saying until that word grows. When the word grows, whatever you say shall prevail. Say, I'm an outstanding fellow. You see the way you talk it. You talk as if ushapigwa. Yani unazungumza kama tayari shetani amesha kuweza. Come on, say like you own it. I refuse ordinarity. I refuse ordinarity. I am an outstanding fellow. Sikia, kwenye mji wa Bethlehem, kulikuwa na wapiga vinubi wengi, lakini siku alipotakiwa kwenda kupiga kwa mfalme, Biblia inasema hivi, akatafutwa mwana mmoja wa Yese ambaye ni study wa kupiga kinubi. You must be outstanding. Wamuona mtu mwenye bidii atasimama mbele ya watu wasio na cheo. Kwa hiyo usiwe mbele ya watu wasio na cheo. You must be outstanding. Kusimama mbele ya watu wenye cheo. So your words has to support you. Your words has to incite you. kwamba hii product yangu hii itavaliwa na wakuu, itavaliwa na wakuu. Hiki ninachokitengeneza kitavaliwa na wakuu. Wakuu watanitafuta, kitavaliwa na wakuu. I shall be outstanding. Kitavaliwa. Hii duka langu hili watakuwa wanapishana wabunge, mawaziri kuja kununua kutoka kwangu. This will be the shop of great men. And you know when you are the shop of great men, kiatu cha 200,000 unauza 800,000. It doesn't matter. It doesn't matter. I know places mimi kiatu kabisa hiki najua kabisa ni cha Kariakoo. Halafu hii duka liko tu sehemu hii. It's the same thing. The same thing ambayo wengine wanaona hiki ni cha kawaida. Hai, because you have decided to differentiate yourself. You take the price ule unakotaka.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.